kangane ni ainte pai. Yeah, hey, exup neta biki biki stiff some cliffing keep a bongo trolla by zone. Yeah, bella since we spit bitches give a lama sofa smosh. Spitting abo freaky freaky thingy metric is long summer color squad. Puffing on a sticky yicky dick and juicy. Musso we maluta lung shayo we scoops a cups of bed. Travis Ragnish on says. Nami, zok shayo we scoops got cups of faith. Senze, scoosa bale lexen.
Sabale lexen. Poison! Scoosa bale lexen. Scoosa bale lexen. Scoosa bale lexen.
Basoswa ngathi kasha kanti sekulethi swapa noma yini ntwani yeka noma i-ace skena ngasemuva mabasivalela amagate manje kugwalo lova sebangishayela amafleti ngapha ngishaye ngesikidi ngisitholela i-sixteen bamza ubese ngesitedi ngathi sokuqala
ukulele.
Awusifikile sifikile maskozi two piece dickies chopa nge-sport exup ni GT ungezi ngeyitori ngiphethwe ibhabi ngisho unodoli jozi my jozi city of glory kwampilo wayibhori kwansimbi yayigobi imcimbi yayigcobi sikusikisa isitofu clinical pose stilila ingozi asibonge injabulo yasikhashana lo mhlaba uzophupha kungekudala ngiyayibonga injabulo nabangani bami that's why ngafuna ukesibhaya. Neta biki biki stiff some cliffing keep a bongo trolla by zone. Yeah, pela since we spit bitty skibe lama sofa smosh. Spitting abo freaky freaky thingy magic is long summer color squad. Puffing on a sticky yicky dick benches. Musso we maluta lung shayo we scoops a cups of bed. Travis Ragnish on says. Nami, zok shayo we scoops got cups of faith. Senze, scoosa bale lexen.
Basoswa ngathi kasha kanti sekulethi swapa noma yini ntwani yeka noma i-ace skena ngasemuva mabasivalela amagate manje kugwalo lova sebangishayela amafleti ngapha ngishaye ngesikidi ngisitholela i-sixteen kamza ubese ngesitedi ngathi sokuqala ekuleni.
Sure, then I go back door, vusa balele. Ngiphathe ibhola efitini yami ngathi ngumkhelele. Isinja zami ngiphusha ngazo ngicela siphumelele. Siphopha amashampagne sicula unkosi sikelele. Ngena ngo back door, vusa balele. Ngiphathe ibhola efitini yami ngathi ngumkhelele. Isinja zami ngiphusha ngazo ngicela siphumelele. Siphopha amashampagne sicula unkosi sikelela. Kufuka balele. Sicula unkosi sikelela. Kufuka balele. Askolu kosi sigela. Kufuka balele. Sure. Kufuka balele. Danko, sanghembe.
Inkinga suge sekhathe ngesigubu sasifake sozwe. I-baseline ngayizwe sifube. Sofake libuke esikolweni ngakhishisi ne-degree yengqondweni. Iyehla kamnandi emqoleni. Ihlanyisa amagenge ekhoneni. Igcwalisa ingane esofeni. Ungafunga siyezele emoneni. Sivusa balele ekuseni. Le nto sifake ezozweni. Savusa balele ekuseni. Vele senzele emoneni. Sivusa balele ekuseni. Le nto sifake ezozweni. Savusa balele ekuseni. Vele senzele emoneni.